kuba bufumbo era muli muwala asumuseemu ennyonta yekuba kufumbirwa nanjo kyonsabye nsibye kindaze kyoli siriasi naye okola obufumbo obunywedde munnage tetubuuka mitende okirolindako kuba ekirango kyogenda kumpasa ebyobufumbo byetaagamu okwetegereza munnage tupapa sigange nkyobankwefuge oli muvubuka bulungi era nkwagala naye kiŋŋamba si kibi okwetegereza
Chibyo kwetegereza.